was on the beat.
Una copa lagunia, mano masoba. Kwame na musele, shiba. Fakuri na magade ni muede. Bakulanga, Eva ni Adam. Bakutonanga na gonele. Ninyo keti mbone kubona. Bone of my bone. Flesh of my flesh. Olinga magneti, magneti, magneti. Olinga magneti, magneti Veronica. Olinga magneti, magneti, magneti. Olinga magneti, magneti Veronica. Oh no Veronica, akwatanga kwini mino. Oh no Veronica, akwatanga kwini mino. Mami, when I have no you no life. Darling, when I have no you no life. Upendo wake ni hazina, hautaisha milele. Ni moto moyoni, dundo kwenye ngoma. Olinga magneti, magneti, magneti. Olinga magneti, magneti Veronica. Olinga magneti, magneti, magneti. Olinga magneti, magneti Veronica. Jagala kuwala one by one. Ubate kwe petafe kuze kwikale. Oh, but sobaka do that. Mami, we do that. Love yange tule langinga lua. White. Bone of my bone. Flesh of my flesh. Mami, when I have no you no life. Dali, when I have no you no life. Olinga magneti, magneti, magneti. Olinga magneti, magneti Veronica. Olinga magneti, magneti, magneti. Olinga magneti, magneti Veronica. Oh no Veronica, akwatanga kwini mino. Oh no Veronica, akwatanga kwini mino. Mami, when I have no you no life. Darling, when I have no you no life. Upendo wake ni hazina, hautaisha milele. Ni moto moyoni, dundo kwenye ngoma.